na pesa kidonda. Cheki demi yako na kutoka. Wananitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Nagusa nina kali real. Lifestyle. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Una sema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Hada big gimme jack what the rise. Nena clap, nena clap, nena clap. Nena clap, nena clap, nena clap.
Maisha fiti na marafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki ailipi bas ni vipi ni na ganji. Shikati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndo yo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Biji jasho ndo yo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo nezazua. Twende lifestyle kuna wenye na wawasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifania vile hit song imefanya msupa take kunizalia. Swali kubwa na juliza mini chalia. Siwezi sema juni halia. Na spendi mapicha. Kwai bila filter. Super woman ni na feature. Bien wanga mziza. Kila label kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, maandamano. Wamepandisha bei ya avocado. Cheki kameiva finya kapiano. Promoter pana leta zogo kabla shani lipe full price. Aba duniani niko na one life. Zinga lazima kwanza baptize. Kwenye unginye niko na half life. You know I pull up like a G. Shorty ameweza, she's a free. Hakunanga kitu ya free. Nagusa nionekani real. You know they love me for the life. Nite Illuminati kumbe life. Una sema ni bangi kumbe life. Top team in the big proper life. Haga big gimme jack what the rise. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock. Nine o'clock, nine o'clock, nine o'clock.